you are now rocking with the best.
Hello,
who's that?
Stone.
Eti ni melos.
Takata, uskizo ni hekaya.
OG.
Amerudi.
Ni mimi apo backlap. DJ Stone.
Na mapato ni one.
Mimi kuja na ubaya.
Papa Fadela klimi baki ni kujenge wa statue.
Kwenye ikulu mina testa na ndururu.
Vile na bam bam, police pa na uba.
Even the government agrees.
Nairobi city tunairun kama athlete.
Yeah.
Hivi na hivo, hivi na hivo.
Apo perfection tunaifanya bila practice.
Niliambiwa ni muache siski
DJ Stone
Kamote
Lazima kwe mukamba
Iyo ni siri
DJ Stone 0717409925 is the number.
Watu wengine ni mambo akini.
Holla at the real one.
Wagenge,
yeah. Yo, Morang, Chane pakati, minambogi yangu na cheki tusha jihame. Ni risky, tutajibinsi ni risky. Nimejibino kovipi, tunashikisha na madini. Ni chamu na ni vodo na ni risky na ni whisky. Ni risky, tutajibinsi ni risky. Nimejibino kovipi, tunashikisha na madini. Ni chamu na ni vodo na ni risky na ni whisky.
Ni risky kama sote tuko tipsy. Afu buda na kuteki unakafiti. Na kuja na kiss, neza kuja na ka whisky. Satani kwa balkoni tumalize kwa kiti. Naipenda jwatiko na choco flavor. Hindo inafanyanga dimsupa na legeza. Weni marinette, tuna soup ya mabenda. Saki ata today, tuko safe na kupenda. Sa baby umejipin, we get freaky. Tuanze hapa kwa chin, take your time, hii sio quickie. Nimejaza soko na kiss kama 50. Nataku perform, nipe strokes tu za wiki.
Ni risky, tutajibinsi ni risky. Nimejibino kwa vipi, tunashikisha na madini. Ni chamu na ni vodo na ni risky na ni whisky. Ni risky, tutajibinsi ni risky. Nimejibino kwa vipi, tunashikisha na madini.
Shusha panchi. Ina vinyambe skada uko kwa parking. Manya mebeba ndule na mini ya kaki. Ina vinyambe skada uko kwa parking. Manya mebeba ndeba. Manya mebeba ndeba. Ina vinyambe skada uko kwa parking. Manya mebeba ndeba. Ina vinyambe. Ina vinyambe. Ina vinyambe skada uko kwa parking. Manya mebeba ndule na mini ya kaki. Jizeli choma jula nipoteza kaki. Lakini siku jali jitwali nishusha panties. Hapa wakunde siku kinangi mabati. Kito wafanya uko hiru pigwe searching. Seti nilikatako kange uskani blow. Netibuda ezo meno niliogopa biting. Ulitoko na mbuka kujitifika time kuchanga na kamzinga unatonga nate. Ile mpangwari leo kuna sangi. Juma sherehe jana zili nifikia. Doni majoto katuweza tunakaita. Tunakatha jizile ni sijakata. Mamuri wako hunting. Kutatoka drrr abo kiko sati nyambi. Atoto katuweza tunakaita. Tunakatha jizile ni sijakata. Mamuri wako hunting. Kutatoka drrr abo kiko sati nyambi. Pacheta sai manzi kujangu ni shura. Ni wamba mustai na sijajurura. Nenyesha dostai skushikia botura. Nyamaza mkata nyoyo boya menza kuzandula.
Nanyonga delile kuja kitenda tunanyesha. Apo kinyonga sana tamaliza fingerprint agumba.
Apo
kinyonga delile kuja kitenda tunanyesha.
Apo
kinyonga sana tamaliza fingerprint agumba.
Kutoka kiweza tunakaita. Tunakatha jizile ni sijakata. Mamuri wako kutatoka drrr abo kiko saki
Stone.
Tunakatha jizile ni sijakata. Mamuri wako kutatoka drrr abo kiko saki Stone.
yes tuko jaba wengine wako miti zetu ni majama zenu pikipiki leo tunaenda kana beba zigi mingi kakuna mamadam beba sidi mingi ni mimi hapo back left paparazzi wanaifanya ngumu kufanya usherati nakumbuka kabla nifuge manati nilikuwa na wakunywa na ile colonia Versace
squeeze
back seat ilikuwa love seat smooth na manual unafikiria ni automatic tint kwa window muadhara ndo atutaki hapa perfection tunaifanya bila practice mbele naona success nafunga hat trick mindo the chest kwa ijoy tisha hapik tangu tuingia kwa mchezo sindo heartbeat Nairobi city tunairun kama athlete just usijali atukujaji hapo tu hapo tu hapo tu hapo usijali atukujaji hapo tu hapo tu hapo tu hapo
iseti hapo ni kuhando alafu kampi poweloka kia mlango ni kuingize ndani ya box kama balo julo siwezi kbali kula tu kwa macho ambia bini man mepata kuinua dancehall after leo utarudisha wif salo after leo na wacha armies na mavalo hoka kipisha fauna kakukwa na passport kitu kaini rea ichimbe ndo wipate mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private vutia wateja ni kame we kwa magnet kita tachwa teta hadi wa ikane
just usijali
Anger on the beat.
Knock knock who's there bazenga. Baby gonna come come na dera. Tafu gonna talk talk kwa meza. Ukiuliza why na lenga mbona. Sijichochi mini fadela. Leo kitako uneza nitia Mandela. Na ukidai tuende dry kwa keja. Kini dai hivo hivo napenda.
Napenda msupa maurungu kwa neza ngoa Sipudunga dera na mahaga pia usonga Soko kani kito kwa nakutoga ikubonga Teza na yo kito akirivasi nikanigia Teza na yo kitu sezi braya sezi pia Kikia bia kama tabanja nitebazu Unaja nitoa jusi toje nuwa kanzu Hamedunga dera itabidi mdunga kanzu
Knock knock who's there bazenga Baby kona come come na dera Tafu kona talk talk kwa meza Ukiuliza why na lenga mbona Sijichochi mini falela Leo kitako uneza nita Mandela Na ukidai tuende dry kwa keja Kini dai hivo hivo napenda
Wewe ni wa daily, sazile ni konja Sazile ni kolondi na medi na kipaf Bitel za maarif na badu na nidai Na msipa ni kistedi, siyezi nkaribas Napenda kukupanda, ukinipa iyo as Ukinipa mapenzi, kabadu na niklas Junajua siku pendi na badu meni trust Ati siku moja maybe nda kupa
iyo Knock knock who's there bazenga Baby kona come come na dera Tafu kona talk talk kwa meza Ukiuliza why na lenga mbona Sijichochi mini fatela Kyo kitako meza hita Mandela Na kidai tuende dry
Wasichana wakaniondesha Nasikia adi ex wangu sikia na nyonyesha
Ushe, ushe rati Ushe, ushe rati Ushe, ushe rati
Nogo kwanga sana ushe rati
Ushe, ushe rati Ushe, ushe rati Ushe, ushe rati Nagupanga sana usherati
Loaded the woofer, they tatted the guest Shot at the monkey, the longer the tail The bigger the foil, the bigger the heart Kanairo kumoka, the bigger the loans Fast nika muka niku dependa Ka breakfast kisha shundu na dependa Na dependa, akibabu dependa Tasema, akibabu tasema I wish nipate Sabina, before nipate Joy I wish nipate Gina, kasu baru boy Jendeli takatfanya kitu ata enjoy Alafona Nicole
Aki wewe ulini enjoy
Squeeze us keep a mela, but don't meza. Ay, kuchimba dhahabu, hauna hela, acha kucheza. Ushinda kuklabu na konyagi juu ya meza. Alinionesha tabu juu sherati nkampoteza. Sherati nkitu kubwa hika na hero wezi no. Ama fizi geri kubwa, chunga bibi wezi no. Ogopo ule mtu demi yako wana itanga bro. Oda nini bro, wana kuchezanga kipro. Wana kufanya brikicho, wana kutoka kikichoge. Pesa yako wakipata, utayonea kwa kisogo. Hini siti ya usherati, tabia zetu jo ni mbovu. Utajua mademo wakamposi kidogo.
Kama nzi yako ya ushinda, kicheki status WhatsApp. Kama cho sana sana wao kwa kifuatilia ma ex wao. Ex wa kitambo. Usherati meja inauma. Ulidhani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati ne ushinda kwa ka local Kilimani. Akikatiwa na bazenga na kitambi akipanua ndio apele kwe Dubai. Akibebu mse tuligro na yeye. Bile meshika naenda tuishi na yeye.
Sana bana kanekta chingi mchapanga dry jamasi dai chesa bye 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 hati revolutionary wesi Mandela kidai pewa hakuna pressure kuna tu pesa niko maji maji buda kila area ndio maana bana mizuru ranga na bartender sikiza shule mili kwa nigo manalis saina shika mamita toka kwa salari mbono nani hikia na niko jamani nabonga na madiva nani tamani kide makali wepewa mimi kwa chama bella no never kide makali wepewa mimi kwa chama bella no never.
Binadamu na magwaya awawili walikuwa wanapendana. Squeezy binadamu na magwaya awawili walikuwa wanapendana. Squeezy binadamu na magwaya awawili walikuwa wanapendana. Squeezy binadamu na magwaya awawili walikuwa wanapendana. Kushikana wakichinjiana nimeona kwa news walichinjana walichinjana walichinjana. Binadamu na magwaya awawili walikuwa wanapendana. Kushikana wakichinjiana nimeona kwa news walichinjana. Manze dunia inaenda wapi? Mandugu wanaoana juu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clash. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste yo ndo kikulacho. Tokuta beste yako ndi alikula bibi yako. Domana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi dunia bala. Squeezy ni kubad. Bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakne.
Wezi kuwa champi.
Squeezy ni kubad. Bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakne. Watu wengine ni mambo akni, mambo akni.
Big shout out to Vince on the beat chat. I had to do this for the fans' sake. I'm getting all this love on the fan page. And plus I kill it on a damn stage. Eating my competition like pancakes.
Ushoto ngoso inizabea machampis. Weni mrazi beste zako ni masansi. Weni babi wezi bishana na janjis. In fat cablón, mochoque to as a lanches.
You hella dumb, what you think is up with this rampage? You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's prey.
Acha moto hapa sili bobo shante. Na hika nairo kusha funguwa ma branches. Nisha ku mark red dot kama pantre. Kauta kizogo we comply to as a changle. Chukwa isi tisindio champes. Champes.
Nah, bro, you ain't no champes. Champes, champes. You cannot be champes.
Nah, push your seat on my champes. Champes, champes. This is your my champes.
Hell nah, you ain't no champes. Champes, champes. You gotta relax, man. You're not in this rap game. Sipping on a cheap liquor. We only do champagne.
Luku zako mbwakne. Wezi kuwa champes. Unajirombo sabure na ulikuwa classmate.
Nah, brother. See, you can't say. Me, I just stack cake. Oh, we used to school together. Thank you for the update. Seeing you from over there. Make you tell that it's a contest. We ain't too many hit. Make you know that it's the wrong step. You two are the biggest superstars in the country. So in actuality, both of you be champes.
Your
what you mean I ain't no champion?
Nah, brother, you are wrong. This boy be a champion.
Oh, we both of the champion.
Hell yeah, I'm a champion.
So if you know that you a champion, put them up, let's go. Champions, champions,
champions,
champions. This is your my champions.
Hell yeah, we be the champions, champions, champions. Yeah, we be the champions.
Champions, champions, champions.
Don't you?
This is your my champions.
Don't you?
Champions, champions, champions.
Come on a form, chukua moja kwa cyber. Chukua moja kwa cyber. Come on a form, chukua moja kwa cyber. Chukua moja kwa cyber. Come on a form, chukua moja kwa cyber.
Bamba ina bambanga kampuko kakiwa na do. Jaba ina kamata madoba zikiwa kwa form. Happy ina bambanga manoma zikiwa kwa flow. Reggae ina kamata warazi wakiwa mandom. Weka don't disturb kwa mlango. Bili mbili ya wawili wawili kwa tango. Sedangu ya left watu wako right angle. Mateso ni ya beberu, mateso ni ya mama kambo. Gide mtukizepa jumambanga wako area. Kafyu ina kati ya sherehe na mamorio. Kesho ni weekendi tunashikisha kisheria. Kila mtu pewa pombe.
Donjo, Sherina Donjo, Donjo, Wawani Villa Sherina Donjo, Donjo, Sherina Donjo, Donjo, Wawani Villa Sherina Donjo.
Shila la 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 bom bom shile. Pede na la la sana mbona na delay. Kwani hajui femini kona form today. Nime pull up na mambogi zaka sana za kile. Lakini mbogi moja jarudi home na mkia. Mbogi ngine jarudi na story za kusikia. Kwani jana kulienda jemi siwezi kwambia. Mini kikari mizinga si watu hukaribia. Nishere tunakula kauna do kula vako. Roteto miungo jangalganya noma kwa saku. Before nifike mwiki mushi kama njiva santo. Niko Milan nimepiga kama njiva up.
Donjo, Sherina Donjo, Donjo, Wawani Villa Sherina Donjo, Donjo, Sherina Donjo, Donjo, Wawani Villa Sherina.
Ina kakitu kwa motion ku telephone, kujana ma vitu vidosho ma corazon. Choche chipo mwitu na poshone choma poke. And then minta kujana chumvi na nyongi ya juzi. Leo tatoa mushi katroli ya msiwa smoky. Nitecheza kama mimi. Alafu nkupa trupas cheza kama Lewandowski. Ivo ndo sucheza mjini. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Trio na cheza kimimi. Ndamini sipimi. Nakauna daimoshu utazivuta kute chimne. Limit ya fulizi mongeze kanko machingle. Naza shike jack na kanudhu skie tifi. Na cheza kiruru. Na cheza kiwingman. Na
naweza fika soko nishike kijiba kisuriri memdagi meditation na kififa shukisha kibanda zikicha podondo inaza jipa rada na madenge vutezo matenge stomange kama angel skinny kuma wenge naza nyonga sana mkona nze kumea zguembe maza kakivana sinapigana tu vijembe peleka na ntr peleka na ntaradara slete pa machr manguna vitu chora chora mute kama prr mambi kwa kama princess magalani wopengwa pa kupoti wako Pinterest. Manzi sujo tishire leo tupiki kilele rauna jipo mwenye asuni jamo kona ndonga tukiwashe tupepe tukate maji leo tulewe weba sujeza kumbu
uko mko pole nimekuja ghafla ni vile we ukuwa umeni bamba
semi one pia kongu we ni mso kwanza vilo lituosha kuile vasi aligiso
na kupenda manze woku wa mhumble.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, story za icon, kwanza we kambani Femi One, mukwa nime kudamani.
Woku mko umeanza kunichocha.
Azi
Nisho, ni wapi uliniona?
Ah, Femi One, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Woku mko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi One nikikupata nitakupenda kavile napenda tambi.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi One nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko, naipenda kamke nyumba ni na mwiko.
Meja umeanza kuniflata, unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua, mi nataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba, nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri,
wazi,
kapi namba, sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo, utanikula, lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana?
Gari kubwa, stare za mabuda.
Manze Femi One nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi One nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Iko riko manyanga riko. Iko riko manyanga riko. Yeni kiti ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Kiki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyiki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Yeni kiki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Yeni keki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Pasta alisema wezi hudiri sare. Erin kai area kuliko chasande. Mapepo ma area tutuja na ngwelo. Ngwelo kiwaka tukiwa kidale. Ngale sare skizia kimale. Ka unapate nitate nikate. Shereka deli na mande tusere. Na pia weekend kuchacha na debe. Yeni keki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Yeni keki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa.
Lakini cheki hivi ni na shida kama so. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne. Niko na allergy ya stories za udu. Nandula sini mbichu sini kanya game guu. Sherehe nilipenda sim kadikiwa yu. Sahina kimbizanga makeg na nusu. Kwanza napenda form ikiweza lafu sosi kwenye meza. Kuzitoka toka chini hadi juu. Nikikuwekelea utateleza. Misbehavior kwa impreza akikesha sinta umwa na migu. Simjui jina batu na darana tukwa kona. Bila na slow wine minasikia yo bakora. Excuse me sir, knowing me is an honor. Kama riba ni ganji basi ndiyo ntabo.
Niseme nisiseme,
sema.
Niseme nisiseme,
sema.
Nikitaka sinipewe,
pewa.
Na nikilewa sinilewe.
Kijani sezi rudi bila gala kona buti. Squeeze ya pamchini mapinji wako kwa nduti. Josie vae heels koko kwenyu kuna vumbi. Na muitanga subu kia upenda kuitua Suzy. Na exe ni mipiga na tangu juzi. Betsita za jujo tatani zina jacuzzi. Mbona juvile zi uhos ma sleepover. Dundaka imeshika kuna komreda kosoba. Mziki ni achekesho ni kosho ntarudi gambling. Kanko wabling sipendangi ata makadling. Anasema jindo fanya akuwe bubbly. Baby girl utaweza na nice something. Nina kichoki na kikosi sikosi. Juu ya moshi mina fukuza COVID. Sirudi home juu ata budango ko off. Tabia mbaya nilingiza mbote.
Akia turudi nyumbani. Yo mama is my mama, hii maisha sinifani. Tashikuwa na kiwaru demia kwa kinitahani. Kuna mteka na Subaru, mini kona Nissan Sunny. Nifani, na mabishte wa Pamela wamekam. Na situ mefurai, sijui mbona wamejam. Msimu wa July, kila chalia na madam. Na simu si reply, ata ipigwe na madao. Na masponyo kuchachisha ni matao, tao. Brayo ajai lalisha ni mabao, bao. Tuko dunda utadhani yako kwao, kwao. Kufaragiza utashindwa Johnny Howe.
Cheki hivi ni nashida kama so. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize nasafisha na kolon. Nilipocheza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Nilipocheza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. After kulegalize.
Baby uko juu sana. Admission ikani ukama. Na kajo likupenda mara few sana. Kamone venye mi ufanya. Kamone venye mi ufanya. Kamone venye mi ufanya. Na kajo ni kupenda mara few sana. Kamone venye mi ufanya.
It's Nairobi's favorite DJ.
Chucky baby uko juu sana. Admission ikani ukama. Na kajo ni kupenda mara few sana. Kamone venye mi ufanya. Kamone venye mi ufanya. Kamone venye mi ufanya. Na kajo ni kupenda mara few sana. Kamone venye mi ufanya.
Mode memweka diski. Ni siku ya kwanza na shaku wa besti. Tukojo kwa leso na naniguza deki. Wiki ijaisha kwa kwangu amebleki. Tukua close kama kuka na ukuta. Nje kuna njebe wona cheza na mafuta. Neza kwa kidale na kisho pate shuksha. Kwa hivo kila siku huzi kuwa sim.
Miukani na kicha after kuona figa kwanza. Bondani ya bui bui afande kali divana. Mede kasilami ya kenani istui. Siyezi ya rijodi nena kuja. Kauna nidai shida ni nyumba sijui. Rapana na jidai rapana kudia rai. Mbona jumini mrui. Chucky baby uko juu sana. Admission ikani ukama. Na kajo ni kupenda mara few sana. Kamone venye mi ufanya. Kamone venye mi ufanya. Kamone venye mi ufanya. Na kajo ni kupenda mara few sana.
Mugenzi mavoma mugenza.
Kani form niko form na mashore. Kama ni weekend ni ujipamba tunambogi. Mindo deresi vike best na moti. Leo tunaband tunastang tukisensi.
Sifon kamili bila trio na mapenting. Wawili wawili kichinji unfanye testing.
Kani form niko form na mashore. Kama ni weekend ni ujipamba tunambamba. Kani form niko form na mashore. Kama ni weekend ni ujipamba tunambamba. Kani form niko form na mashore. Kani form. Kani form niko kani form. Kani form niko form na mashore. Kama ni weekend ni ujipamba tunambogi. Mindo deresi fike best na moti. Leo tunaband tunastang tukisensi.
Sifon kamili bila trio na mapenting. Wawili wawili kichinji unfanye testing. Mukanyambisha kana nuka zenia septic. Kuna kubatisha zinararuka na kisensi.
Kani poka iko ready kama power. 24-7 miche za kijack bawa. Nikanyau kalidaya kana power. Mindo grand pabuda mindi yo manyanga. Unakata, panda, balance. Wagithomo ndani ya dunda na shada. Nilithani nika super kumbe filter. Suwezi jaribu kutipitono kona jiggas. Party after party later party cup. Mr. Ringuri sana zimeenda platinum. Miroga vitamu sana oneza nita candy bar. Candy fame, sina shame buda, sina caliber. Pedi
mradi wa kinyaru julikana juu ya backpack. Kani rada misafisha kidasta. Panster kwenye mix, mimi ndiyo master. Panster kwenye mix.
Kani form, niko form na mashore. Kama ni weekend, mjipamba tunamboki. Mindo deresi fike best na mod. Leo tunaband, tunastand, tukisensi.
Sifu mkamili bila tuyo na mtwenti. Wawili wawili kijinji mfanya testing. Mkanya misha kana nukazenya safety. Mkazenya safety. Mkazenya safety.
Ndovu ni kuu.
OG.
Tabidi wani juu.
Yeah, yeah.
Basi weka mkono juu. Hey, zile na bam bam polisi wana ubaya. Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Koseo ni the handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya.
Squeezy binadamu na wagwaya.
Utagwaya.
Manze dunia inenda wapi?
Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vila na meza mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat tummy hana taya. Hakuna kila kitu kitu hanaga ni haya. Mtotongwa kitwa KU mtakata. Hakuna gama somo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada wiki mbili ya shaju wa reproduction. Lovu ni kuu. Tabiti wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you. Love ni kuu. Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Liku kasuku lakini kombatu ni custom. Benga nalia,
mi upenda vile una love njons.
Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende tepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jine apili ni mwende. Minasike mademo kamba, wanapenda make. Kamekari bambam, kana kaka mama raya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam na jine ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so vidole story kwa. Usichomeke you are my studio pata PhD. Kipatana nao kilimani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays you kita kutigitha we mambie mkafanye GHC. Wala wame soma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction pia syntopic wa biology. Bora kuna chemistry Pamela can just follow me. Mwile ndofu kubwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki staki mbogi ni screw. Muna taka mblande kiasi ndomu ni su. Isiti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washaju wa ndovu ni cool, OG.
Aki wala yoshatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you. Ndovu ni cool. Aki wala yoshatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
It's DJ Stone.
Niite kifom flani kwa pota. Nikasema hisi yezi kota. Histala lisa sesi ngota. Nasikie wa midunga mbaka bota. Nilicheki form flani kwa potai. Nikasema hisi yezi kota. Nilicheki form flani kwa potai. Nikasema nilicheki form flani kwa potai. Nikasema hisi yezi kota. Histala lisa sesi ngota. Nasikie wa midunga mbaka bota. Mbaka bota. Mbaka bota. Nilicheki form flani kwa pota. Nikasema hisi yezi kota. Histala lisa sesi ngota. Nasikie wa midunga mbaka bota. Niko top and down kasa mosa. Nikifrika ni kwa toka mbota. Wata joje ni mekuja mbota. Wata joje mtaka kuwa gota.
It's alright, it's alright. Mtaka kuzi washa but it's alright. It's alright, it's alright. Mtaka kuchajisha but it's alright.
Kana nuka boza. Nataka ulingi usi anazoza. Hakuu na yo tight bila ngoza. Tabi yaki igwe imeoza. Kipeng koko pati nikibota. Kipeng dami ya pantu kiromposa. Leo si kabo juna boxa. Wale wa videvu ni maboxa. Bafo bafo mini Vasco da Gama. Shadow madolo na chapa kandarama. Mango mango kwa nakavi faranga. Macho macho mna na chapa na inalala. Niko tepe nda mkasa mosa. Nikifika ni kwa toka mbosa. Wata jaji ni mekuja mboksa. Wata jaji nitaka kuwa kotsa.
It's alright. It's alright. Nataka kuzi washa but it's alright. It's alright. It's alright.
in kaida akuna si chocha kiuno naona ikata kasho kizungushe kabisa mpaka semetosha kila mtu kwa club anazubana wewe manguko na katika ka wewe lakini awezani wakufiki awatoshi unakwambia kutishi wendelea macho zote kwako unatumekwa cha dance floor yote ni yako queen b machine apo saa watajua jweni yule mbaya
Zitoke ma, 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 zitoke ma
sijali gathe. Nina shida zangu usiniongeze. Mama na tuki vyako akiniondoke. Dishi sio yako ushanza amen. Nilikuwa nimesota, nilikuwa na plan. Tukibai mambu wakni na surwa ya ten. Zahini nyama kilo imekwa kaye. Zimbi upita nao
hivi na hivo.
Chini kienda hivi
lazima irudi hivo.
Figa Coca-Cola
mebeba
ziko. Katoto karembo chizi tuparada. Peleka hivi na hivo. Kila kitu speedy na simple. Hivi na hivo. Kuwa kunywa bila maringo. Nipeleka hivi na hivo. Hivi na hivo. Hivi na hivo. Hivi na hivo. Hivi. Nipeleka hivi na hivo. Hivi na hivo. Hivi na hivo. Hivi. Alikuseti akistesi. Nilikukanya kupendana na mathegi. Ikiwa tamu sana jua mko wengi. My sweet nothing.
Aki you drive me crazy.
Hivi na hivo ndio ulibebwa baby. Chezwa bano, cracky no pay. Kiburi hukuja ukidai wa deni. Samocha mi ndio headline kwa teli. Na ukiulizia watasema manzi wa Nairobi ameweza. Cheza na Mpesa, fuliza wanajua mini member. Spirit of a nation ni kitu listu kwa keja. Simi upita nao
hivi na hivo.
Cheni kienda hivi
lazima irudi hivo.
Figa Coca-Cola hivi na hivo. Kila kitu speedy na simple. Kuwa kunywa bila maringo. Naipeleka hivi na hivo. 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 Hivi na hivo.
Ningware nimeamka na mimi na utakajua. Nishatumia punch na hata sijapumua. Sizi ringa na hii mwili juu ni maua. Demo unazeeka damu pesa unatamu. Ningware nimeamka na mimi na utakajua. Nishatumia punch na hata sijapumua. Ningware nimeamka na mimi na utakajua. Nishatumia punch. Ningware nimeamka na mimi na utakajua. Nishatumia punch na hata sijapumua. Sizi ringa na hii mwili juu ni maua. Demo unazeeka damu pesa unatambua. Ilikatia ulengo kwa kakubali men. Sijazoea hivo. Kumuliza kayo kwanga na Charlie men. Sijazoea hivo. Ungezoea hivi. Kuchuza na matiti. Kuplay na mabig things. Kono paniko ni victim. Siti ni jealous unatibudo na bo. Siti ni wivu unatibudo na bo. Siti ni jealous unatibudo na bo. Siti ni wivu unatibudo na bo.
Nina kinyambi na kitashu mtadrrr. Ni Guzman, yani madidi the man. Nina manchling na mangoto za kizintin. Matibia nikiwa trace of this na. Mabaroda mi ukashi na kinyambis.
Kwenye matiki ukidiki down nichi.
Na ukini trace exo bako yukoria ii. Ni kukufanya kadu mipachi kizintin. Na maayela wenye bomba.
Aje.
Ni masiwando kubonga.
Aje.
Na kauka na fiwe nyonga.
Aje.
Kauka na fiwe nyonga.
Aje.
Kuonga ridi ya kesabu mara utar. Kibir mkufanye kama sutra. Uzga nipateka umibugda maluda aluta. Alafu kutio uba mumonyesha. Tuban sativa yononyesha. Kuchange saliva miumsho. Vile ameiva na roo inasema ni yetu ina prefer. Demani to grow. Mimi, 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 mimi guy mimi. Demani to grow. Mimi, 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 mimi. Naka bang bros.
Ilikatia ulengo kwa kakubali men. Sijazoea hivo. Sikumuliza kayo kwanga na Charlie men. Sijazoea hivo. Sijazoea hivi.
Show DJ DJ Stone.
Future bright though, uche kila dogo ngedi gaga sa welding. Form zangu waziku wangi za wengi. Sako ndogo mambo ya mbogi sipendi. Gumzo na Mungu mambo ya uroki ndo sipendi. Mikey wa mamoto kakalisi. Been around for a long while kakamisi. Kaka empire, tell me nani kama sisi. Kamna tani nyinyi ndiyo next wafishi. Undisputed soldier. Mushindana na watu wanevu na matoja. Solo dolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank mina ball na kafunga kama JJ Yokocha. I thought I told you I'm a star. Papa hawezi zinguliwa na madaga. Melanin popping Cadbury with the bars. My papa zina ni cheki zina shout hallelujah. Oh my god. Mikiki 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 minafanya vitu bigi. Mikiki 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 minafanya vitu fiti. Mikiki 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 minafanya vitu bigi. Mikiki 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 mikiki.
Some me jibe but she got the finest. Na maziwa manze siupe wetuzo. Na kwenye rosa manze ndwe kue fumzo. Usini face ai ufichange uso. Ni msele akitoke ni kumzo. Yali, unawasinda by far. Unawasinda by far. Unawasinda by far.
Kwa hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwa kwa na kulamiwa. Jama juali zama, zamani, zama, zamani, zama, dama, dama. Udo kwa hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwa kwa na kulamiwa. Udo kwa hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwa kwa na kulamiwa. Udo kwa hapa na demi yako amelaliwa. Udoko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwa kwa na kulamiwa. Jama juali zama, zamani, zama, zamani, zama. Dia kamwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Hakona kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani, zama, zamani, zama. Dia kamwagiwa. Yeah, yeah ukuchocha. Hati ya kitokanga renda mboka. Hakona kabuda kamenona. Wakobeza na pewa bia na choma. Najuye utaka kwenda coast. Utampele kaje buda na unadu. Shuku sana kikushwa na lala om. Wewa mini buda kendo mpea malone. Azi, mbona unachochwa ni kamse aje soma. Najuna mpenda mba lakini we sifala. Ye ni mteja lisema nanga chaja. Niko shua kwa yeah. Jama kwa kitana. Udoko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwa kwa na kulamiwa. Jama juali zama, zamani, zama, zamani, zama. Dia kamwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Hakona kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani, zama, zamani, zama. Dia kamwagiwa.
Yeah, che, si hapo na ije kuna maneno. Ama buda sijui ni mapepo. Hiko usizine price tagadi majengo. Bagain bagain na lafu wache dipo. Piki tulanze time ya colonization. Adisa hii time ya colonization. Ni so sad mire nitekwa na pension. Na akavinyo na kakagu bila tension. Zama ni zama za kirandi. Hey, kira zama ni zama kiwandeti.
Udoko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwa kwa na kulamiwa. Jama juali zama, zamani, zama, zamani, zama. Dia kamwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Hakona kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani, zama, zamani, zama. Dia kamwagiwa.
Haka kademu kazuri choka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi mendata kapedo. Dem ni kafupi, kanapenda magen.
Stone.
Dem kazuri joka kovero, kakovero.
Anapenda lollipop, analamba kapele mende.
Geo, geo, sezi mendata kapedo. Dem ni kafupi, kanapenda magendo. Dem kazuri joka kovero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka nangeo siyazi menda takapedo Dem nikafupi kanapenda magendo Goma nikaluliza makurubu gangang Inebakisha angwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo
Shereni meja tumekujadi na tamba Tulibeba meja yule alifanya bablas Uzi ndorende tunarogadi wakamba Ole kitanda ole, ole kandanda Tingisha kichwa na kisha kama gedandraf Kingfisher na picha shanza piga lap Snap, snap, sana deku jiponyo Yap, yap, tide
Kaduni yaro inafanya nini kwa mbash Na wekia minyo na kata majiki no Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo Luku ni fly dingoy na piga simbo stivona Nua sijali, sijali kwa unacha Neza pita na wewe bila tatafadhali Daily niko majani, mbuzi yuko angani Munyonga taitu za manki hapa sitani
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent?
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja Unataka kuona?
Siwezi mai
Ok, keti chini, geuka hivi Wacha nchezeka mimi na ulimi Usito wenda kuchapa na yomini Chali yako kwa simu, kelele Chali yako ni stress, ye ni msenge Mpike block, tupike sherehe Usilie mami, sikiza magenge Nda kutoa stress na ni kupunguzi yenyeke
Akakademi, kazuri joka kovero Kisham sham, kinyam, kitam tam Shuka nangeo, sezi menda taka pedo Dem nikafupi, kanapenda magendo Ngoma nikali uliza makurutu gangang Imebakisha angwe kelele na nderemo Shamra, shamra, kelele na nderemo
DJ Stone
Kaska zini kuna maguela Kaska taska milipewa na chesa Sicheke na ponga tijusi tunatesa Funjika shingo jikuma imewesa Abdala dala bididala Tuko cherehe mashida inshala Weka magenge na rumba za wababa Tuzirushe mikono jungoma inabamba
Jongi ya nani kodororo Wezi place bet naka si motorolo Domo chini ya upenda yangu chini lolo Juu ya dichuo kugeuzwa soko soko Koko, chiko, bora shimuwera iko Koko riko, nitejogo pewa mwiko Lena siko, mashirona itwa shiko Naka chipo, abdala kaingia tipo
Kaska zini kuna makwela Kaska taska mbili pewa na chesa Sicheka na ponga, tijusi kuna desa Funjika shingo, tijuma imewesa Abdala, dala bididala Tuko cherehe, mashida inshala Waka magenge na rumba za wababa Tuzirusha mikono, jungoma inabamba
Chuchu ama nangri panda Ficha wako hani si mungeze ladha Kika nimechoma, siyo nyama choma Nimechoma na demia kondoke Roma Kuna wale bubanza ngoso Wezi sema hawaja ingia ata class Ata na lockdown goma yezi kosa bazi It's your favorite boy kids jai kosa cash Abdala, dala adidala Sezi taya, look ni akala Ini boy banzi, hisi kwaya Ukini waiki, nisezi kwaya
Kaska zini kuna makwela Kaska taska milipewa na chesa Sicheke na ponga tijusi tunatesa Funjika shingo kukuma imewesa Abdala dala bilidala Tuko cherehe mashida inshala Waka makimbi na rumba za wababa Sirusha nikona
It's the wild, wild Winnis
Mabo kit gina wana Wane uru
Wane
Kalenda, ya mamasta peti mabatenga Ya kapala na beef na kalenda Naka kawa kukunja agenda
Kalale
Ini lasbota mask wa kalenda
Kalale Kalale Adi adi redi kalale Kalale
Ini lasbota mask wa kalenda Ya mamasta maji mabatenga Kafala na beef na kalenga Na kakawa mvunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani beza betli na mabigi Kunanga mtane za kula baridi Buda kila esto jiji ni na bibi
Kalale
Unakulanga Ferrari
Kalale
Tusha mawe kahaluare
Nini kalale
Unavya mingi kahao
Kalale Hey, yati yati nini kem kem Wata guane, wata vai miss Vai miss Kasi ganje, hai ni saidi Saidi Wata guane, wata bauti Bro man, kauna dai beef Kalale
ni kuchengia statu. Nusia chendula inje na unajua tuko paipu. Tuko abde na tike mbogi yote my crew. Masilva ndo zmecha kama Manchester Blue. KM doli kuinafanya gani dos daro. Papa God suni unyeshe ganji kama flako. Ni adisema figa makoma na maziro. Viri suni tabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongeze be ya bita. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tatekyo madam.
Kem kem watagwane whatever I missed. Kasi ganje haini saidi. Watagwane what about it. Bro man kauna die beef.
Kalale kalale yadi yadi nini kalale.
Ataye ataye atayenda kayo form sia ganji atayenda kawo chalisi mtampere mende ataye ataye atayenda ataye ataye atayenda kayo form sia ganji atayenda kawo galasi mtampere mende ataye ataye atayenda. 24-7 si kuangalate. Leo kupurura westi, kesho ni east. Dema na bo, block delete. Chalia na bo, press block delete. Sizi shika tenjena ni unamba ndo inafuta. Miwenda kwa supaka ni na deni ya duka. Usha ipata partner na upuzi kwa nyumba. We muambie hivi ya kiwakechani ya nanuna. Siwende, siwende. Na kupea ratings inafanyo mepembe. Kwanza last warning kabla wende. Next time don't call me kutoa nyege. Wazuri ni wengi na ninaluka. Mlango iko wazi kanyaga kubwa. Kufala peleka mbali ususan. Nukisike unawashwa sana paka kaluma. Kondo kiangori mi ufanishika jini. Leta monkey business atole wadi upini. Nusilete histos jui nini au nini. Polisi nilipa kwanza hapa ni mjini. Unikosa kazi ya kutahita kule. Acha yende next time Peter come through. Patience ufanya majabu. Waraka zingine zirudi zikiwa times two. Acha ye, acha ye, acha yenda. Kainform si ya ganji acha yenda. Kawo chali si mtampele mende. Acha ye, acha ye, acha yenda. Acha ye, acha ye, acha yenda. Kainform si ya ganji acha yenda. Acha ye, acha ye.
Taki mami skol bana. Tazima si mundo si pige pige sana.
0717409925 is the number.
Si uongo napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Nastaki ma miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki ma miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa kukwa inbox. Acha sema tifadela situ linko. Nayo nayo ni come show you ni simples. Next day zo mafida asha ripos. Hapo kwa Edgar Obare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake hako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini Buddha please not. Msupali ni mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na mariboks. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi makialis magwiji. No kitoko singi zake baridi. Ni kawaida ni tabia za chichi. Si uongo napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Nastaki ma miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana.
London, London.
Napenda dema na jidai. Ata mevai. Kama niluku piga white. Nika medai. Ako majingri mangwai. Nabia light. Kukata maji ni sheria. Warugera inama chuchumia. Hiyo ni mwiko si miuo mekalia. Nijere na itaki masheria. Sheria.
Kuna shanadi ya mupanga sheria. Lazima mfuate juu ya serikali. Askari sura yake wevi kaya kali. Kali sa
lazima ufuate kodi.
Sa kodi basha tuwezi get kozi. Corona corona tulishikiwa kwa kona. Na mbona unendesha ni kamoko na kolera.
Afande sa
sheria pia ni wera. Kukata maji munajifanya musa. Na nusa watu hii muliomba nani ruhusa. Kipusa this time tulipepa jobs. Ndorende haluta hata za ho.
Napenda life. Napenda
nataka day, huku Buddha radhani ya
ati si uchanga. Yoko nataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Huku kaka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko nataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko nataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko nataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Huku buda rada ni ati si uchanga.
Roga roga saa zingine mijikanga. Ukiajipata hapa kaa ujajipanga. Na sitadishi lakini sura jimanga. Bila meno mziki nilingoananga. Chrome mwengine wachange zile za ndo msimu kum. Location imetuma nimepin hapa home. Kalesa kauna wesa jukichanga ndo form. Double vodo kauna weza ombalon. Ban ban kani picha tunaban. Zikilipuka tunabonga vitu sili. Wezi nipata na wasichana.
Uongo wache kujifanya zimeshika.
Yoko nataka day mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko nataka day mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Huku buda rada ni ati si uchanga.
Nikuchembeteza na manembeteno. Gimbeteli utafo gomboto za meno. Nikuchembeteza na maneno. Gimbeteli ni ya gimbete. Hapa nikuchembeteza na manembeteno. Gimbeteli utafo. Yo, hapa nikuchembeteza na manembeteno. Gimbeteli utafo gomboto za meno. Hapa nikuchembeteza na manembeteno. Yo, hapa nikuchembeteza na manembeteno. Gimbeteli utafo gomboto za meno. Yo, hapa nikuchembeteza na manembeteno. Gimbeteli utafo gomboto za meno. Nikuchembeteza na maneno. Gimbeteli ni ya gimbetenge. Hapa nikuchembeteza na manembeteno. Gimbeteli utafo gomboto za meno. Nikuchembeteza na maneno. Gimbeteli ni ya gimbetenge.
Na mbitika ivaskan konanja. Jembeteshi zinga ni bala. Gambotoli kali zimeshikana. Na ingo moto meme kuja na ubaya. Na mbitika na bado mnakata. Na mbishika bado kwa isana. Kebetege bote tambawala. Wengine bumbu tere wamelala. Zomba kali mekaza katamba. Na kitimbia na mguwe meganda. Nikujinika chichini ya kala. Na cheza na maneno tukisaga.
Hapa nikuchembeteza na manembeteno. Gimbeteli utafo gomboto za meno. Nikuchembeteza na maneno. Gimbeteli ni ya gimbetenge. Hapa nikuchembeteza na manembeteno. Gimbeteli utafo gomboto za meno.
Nikuchembeteza na
maneno. Hadi Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si chale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Twende Tukorido sahi ya dimangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches. Sikupitia kibandaski kwa madhe. Sahi katumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyonya jugs ipendangi glasses.
Nathani, satonda kwa na ganje ni nani. Atataka makali tayari. Buda sahi niko maji na imagine. Mandela niko kazi. Many big big boys yezi gusa toy. Missy role model ni avoid. Na mbona buda nikileo. Ewaribu ganji nikisema pewa. Ati Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la.
Chiyo mio.
Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Oh la la la. Chiyo mio bala. My weekend musere na maarif kadhana. My painting magala wana sanif. Shesha meditating na tambla ya kimratish kuba. Kurumisha ngoko kama generator. Wengo kwa kosa kwa najileta leta. Bona funga long show kami kela teta. Elevator kijana kadoko kakwe na diseta. Wita leta.
Juni weekend leo tunambleki. Atuzi kosa form buda kuna plan B. Tupitie peti tunyonye irori. Leo pilu si manyoya kuna pongi. Ni personality kage si matembe. Jumangoko wanadai tu wakiembe. Lesi kunyu faxi ina uzembe. Niko farmers just na sucha gui jembe.
Ati Monday ni kazi.
Yo kazi.
Tuesday ni got to Monday. Allah. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday. Ola la 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 la.
DJ Stone.
Niko kwete niko zanabe, kana kanashi. Nimepandisi ambanati, juni nganyare. Kuna vile nime kanafi, nime banashi. Mbotu nimenda sumbe nase, juni kona kish. Saubaya nikinja na mo, atire nangwa. Makangede na wanda nasu, juni komasi. Malego na mganazi, sosi na masi. Na wategi adi wanati. Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo. Bogi yake ni kupwachi kama wagido. Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo. Bogi yake ni kupwachi kama wagido.
Geze streets unajua ni kuwa mocho. Mkira unara ukia kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Geze streets unajua ni kuwa mocho. Mkira unara ukia kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho.
Niko masongi wete gea ni jimes. Na kunywa kumiri ya kujibless. Leo ngware mina stagana ref. Kaibada watazama ziki arrest. Kwa marila minda zi release. Juwaga muse mayuto alini breeze. Uwe rose la chaji kismat. Nikirandre na kwa gashida na. Za kunyami usakanga kwa kiss. Doa choku kizi digi kabisa. Dati mi sezi float mi go deeper. Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho.
Geje streets unajua ni kuwa mocho. Mikira unara ukia kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Geje streets unajua ni kuwa mocho. Mikira unara ukia kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Manzi ni manzi bora na homos. Sali ni chali bora majomos. Wote kula wote popomos. Wote kula wote mamonos. Manzi ni manzi bora na homos. Chali ni chali bora majomos. Wote kula wote pomonos. Wote kula wote kwa bonos.
Loni kuwa kaza kaki funiko ya gas. Alhamdulillah bora akubash. Awe rak fulani bora ana ass. Ama ni tiang fulani amepewa sas. Ha. Kila mtu atapata sazi yake. Hopu msi ya kukamna manzi yake. Kila nyani atete kazi yake. Ukinyimwa adite nyewe sitapi yake. Rat race ni tembape. Sugua safe sadi wake. Wengine patents kamu gabe. Dani na bigens ndo manake.
Nakunya nende honywe. Juzi meshika. Nikururye. Gari sine jomta.
Na zingati giz giz niko riko na zingafu giz giz niko ngeso na morata niko mboka na mashata giz giz niko riko na zingati giz giz niko riko na zingafu giz giz niko ngeso na morata niko mboka na mashata
shatare atuwezi rienga furda maruche masangwenyi wa bugde niko nditi mewolit kuboswe nikiduitwa na VX ni ma bad mind subenje kila mdowi brigenje bro kavi kwa inzagi kanje bro makuela miu kasuka salopa ndesa kuwateka na mdesha mzaga kuwajaza kangito shashken miu pigia ni za TY nijma bufalino na jatimo jamse kuwa pandis na maniple jinre zime riex tumemokre kanairo tumegova na dikuako ronga ni wadie na walajo. Kevin ya marine kuwa boom brush. Nijuga watalego awasawe.
Giz giz niko riko na zingati. Giz giz niko riko na zingafu. Giz giz niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata. Giz giz niko riko na zingati. Giz giz niko riko na zingafu. Giz giz niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata.
DJ Stone.
Mavo on the beat.
mate siski. Kamote, kamote, kamote. Painting ameniseti kamote. Mbele ya watu ni mpole, very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua, aki baby utaniua.
Sijali,
babes upunguze kisirani. Unatoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting ameniseti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mpaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isikuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik.
Eh.
Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting ameniseti kamote.
Yeah, miubonga na jani kikam. Miuji chota mbaya kwa mafala juma mani kifa. Mani kifa.
Spinning the hottest tracks and mixing up the beats. It's Nairobi's favorite DJ. It's DJ Stone.
Yeah, miubonga na jani kikam. Miuji chota mbaya kwa mafala juma mani kifa. Naka uja top up ni reverse. Spendi competition kai ikona kam na sila. Sawa, mista kijua juna penda haga na bana yokifua. Nasema hivi nataka jotu kwe wawile. Ukikam hivi usha juanga form kupewa miti ala. Na kujua sana na unapenda nga banana. Na iya pasi kitanda na unaniite kibanda. Isi ndizi iza hapa nina guava.
Unataka taka roaster ama roke pia. Ni bei kidogo nitakufikia. Alafu kuna vile unaniangalia. Na macho flani ndogo tamu za kunipimia. Unanimaliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia. Unanimaliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia.
Faingaliza mada shirot. Backside umebeba kilo. Na kufuata kila mali yugo. Unafanya wanavunja shingo. Mamacita, señorita, bailando. Mamacita, señorita, bailando. Cheki venya navo wine. Cheki venya navo grind. 420, nikiseti. Bado umestick tu kwa mahedi. Mali safi kende chainzi. Bad boy mina die bad girl. Bad boy mina die bad girl. Bad boy mina die bad girl.
Unataka taka roaster ama roke pia. Ni bei kidogo nitakufikia. Alafu kuna vile unaniangalia. Na macho flani ndogo tamu za kunipimia. Unanimaliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia. Unanimaliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia.
DJ Stone, Stone.
Ya chapa hadi, kakinipa hiyo kitu ntaichapa hadi. Ya, kakinipa hiyo kitu ntaichapa hadi pi. Mina raya ndani ya club tuko VIP. Madom na mogoka tunashikisha vizi. Mangware tunatonga log buda bila ki. Kakinipa hiyo kitu ntaichapa hadi pi. Mina raya ndani ya club tuko VIP. Madom na mogoka tunashikisha vizi. Mangware tunatonga log buda bila ki. Buda sindo king wakutana. Buda sindo king wakutana. Buda sindo king wakutana. Kama ujana wa monchoka tunatana. Buda sindo king wakutana. Buda sindo king wakutana. Buda sindo king wa kutana. Kama ujana wa monchoka tunatana.
Bam digi daga si ma yang sina chance. Dam digi da on the delil da li pen. Kiroro on weekend. Ma checks dan ya bank. Kaveke bila dance. Ma ganji on the spend. Okay. MC Ran jina bigi toka east coast adi west coast. Central massive gang gang. Iko lethal. Foundation ni tight ni mashikilia ka flag post. Mbogi ya stato.
Mbogi na kakitu.
Shere shere yota ni pata na kirizla. Mali safi neza fanyo chome kipicha. Bloody stepping dan ya dakla na maninja. Finger pointing make fuck yeah my my guy bona una sote kwa ndani ya life miaka that bado hujapata ka wife saka hizi ganzi what a bigger line walai walai walai
kakinipa hiyo kitu ntaichapa hadi pi mina raya ndani ya club tuko VIP mandom na mogoka tunashikisha vizi mangware tunatonga lock buda bila ki kakinipa hiyo kitu ntaichapa hadi pi mina raya ndani ya club tuko VIP mandom na mogoka tunashikisha vizi mangware tunatonga lock buda bila ki buda sindo king wa kutana buda sindo king wa kutana buda sindo king wa kutana kama ujana wa mochoka kutana buda sindo king wa kutana buda sindo king wa kutana buda sindo king wa kutana
kaka chambungu ni shakti name ngoma ni kali shakti name kuruma zogo we ni kwame lewa tuliza idhiganye ninatakia nani takitakia kutaka kina nani takia kuchezeshwa na majirani takitakia ni takia ganji taki sifani
staki staki nyama kasi mbuzi wenye nimesona nimetumia lili uzi calories lezo kidunia wana claim up for sick thugs wanajibunia hey deal beat iki drop in a beat hadi fear kauna die feature mapicha lipia just kidding though musha mada kunyesha nimekili flow nimekili ego wana wa ingo niko na renda kuna venye nitaka single chunga ho bro wengi wana kashimo kisha chimo wana kutoka tukijeli
kaka chambungu ni shakti name ngoma ni kali shakti name kuruma zogo we ni kwame lewa tuliza idhikanye ninatakia nani takitakia kutakia
nani kigenje mkinanda maiki kakali
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Andi kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Andi kwa magoti
Guzling tispo ni ya kibla Ditni dibla ile genje Inigri murien kadi shokdem Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo gova na ni mjamu lagunya skomo ni makibre inadenga nimemoka palma nikipaa kila yut ni dangulo kwa ngife baroda imemokre matibien kuwa bambua mashashken kamili wa kimsnadi pochanyagu militant nuari ya utu frontline
zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula andi kwa magoti zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula andi kwa magoti
Meni mocho itabaki mezitoka kile ujiko jole Sita kuokota na pata msupa kwa kaunta Tumakota kwa na jigi 20 liters sim kama na ota Kumsuka sim kama na oda Kunagizia nikajipata tumatora Mbulu bigi ameseti move ya ora Ameseti mkono kwenye bakora Utadhani ana drive mkono ya left kwa gear Ashani itadia menitolea jibag Fine figure ananivutia Mtoto kililia wembe unampati
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Andi kwa magoti zime Panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Andi kwa
magoti zime Panda zime ripoti niko
Na shukuru mi kwa kunipa kuduru Hindo nyoka hufit na mate haya kuduru Kunye ikulu mina tesa na ndururu And if I pay attention baba lipa ushuru Kwanza na shukuru mi kwa kunipa kuduru Hindo nyoka hufit na mate haya kuduru Kwanza na shukuru mi kwa kunipa kuduru Hindo nyoka hufit na mate haya kuduru Kwanza na shukuru mi kwa kunipa kuduru Hindo nyoka hufit na mate haya kuduru
DJ Stone
Na shukuru mi kwa kunipa kuduru Hindo nyoka hufit na mate haya kuduru Kwenye ikulu mina tesa na ndururu And if I pay attention baba lipa ushuru well Liza kiatu, mimi nina makwatu Nikisema maneno wa mawili ya umatatu Sari mikali pwani wanazita chatu Uliona kufunza kitu katiombea na udaku Ni pointless kama fidole ni mbili Ngela make hits ya ni kamili kamili Nisha watega hiki nikitenda wili And I don't do shit kana hisi so dhahiri
Iliki zingiri shimoni Moshika ishiki kingine kinguoni Kingine kisoft kingine kule tangori Kingine katoshi leta beef jaza pori Tunadeniki
kama kawa we win.
Jeshi.
Assalamu alaikum, alaikum salam kabagazi. Mbona umetika mandazi? Bana ma stress na mazi. Ati atoi kitu roo safi apote. Miss Johnny ndefu wake kando angoje. Mina taka demka kothe. Bila pesa yezi haiwezi. Sema kweli unakutu, unakutu, unakutu. Junanga mutu, junanga mutu. Kila mutu amekushuku. Mbona umekupita marufu.
Unacheza, chezwa mwachani.
DJ Stone. Flex na girls jina kia makena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Unasikia beat unatetema. Nina kutu wadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kia makena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Wagedhomo ninge uswa gedhomo. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Ako zabea na shikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Wagedhomo ninge uswa gedhomo. Kumbe dem joni ngeuso kedomo. Kana babo kana penda nga mdomo.
Buda boss kumbe ngeusni wa gidomo. Ana daidi na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo. Kwa ngango skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za giongo.
Kani ngeusu wa gidomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyumi kikatanga mavodo. Kala clash na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Wagedhomo ninge uswa gedhomo. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Ako zabea na shikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Wagedhomo ninge uswa gedhomo. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Kachupi, sezi kwambia rangi. Nukizua zogo, badu tapanguzo. Anacheza kiuba zenga, chezi kamhenga. Nomani ya fandi anataka kasi. Na jui kurequest, adirachwa na kunyima. Atikuna tatu kumbe budani ufuta. Jui kurequest, adirachwa na kunyima. Na badu anagawa na badu ya kujengi.
Knock knock, who's there? Boys wa kithomo, gangang. Nejesu watu nipedi kongo. Bombo, mini ras na spendi local. Fofo, nimechapa nekalala fofo. Don't touch, kani toja nimipika lombo. Hadai straight anataka kombo. Shobo rice beef ngofu chomo adi koko. Jogo zizi mainchimo kani nyongi.
Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Wagedhomo ninge uswa gedhomo. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Ake zabea na shikisha na thiono. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Wagedhomo ninge uswa gedhomo. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Kana babo kala penda nga gedhomo.
It's DJ Stone.
Pesa kidogo leta skuma greens. Pesa kidogo na vaslipas na manyoya. Pesa kidogo nita potato coreros. Pesa kidogo nita banana bananas.
Sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda kakata dunda. Dunda kakata dunda.
Ola, ola la la la. Ola la la la. Ola. Ola la la la, ola la la la.
Domi usaka nikingora tumafala. Bado niko jaba mina siririka sana. Dondo kunyamba yani ukundo na power. Kama kawa najitipa tumadawa. Nimengara, nimedunga masahara. wana nieke lawama. Utashandwa idengine utagenya. Ato sunde na kukuta tupa kenya. Kate konyo lo konyo, kate konyo lo konyo, kate konyo konyo lo tu kate konyo lo konyo. Amebeba design na kitanka na kama Johnny Ching atakata ye ni tanka. Wezi kwa sadunda kipati na mapatna, patna ni tanka na pia ye ni tanka. Tanka ya kunye taska itaweta, zingalete apa. Tanka ya kunye taska itaweta, zingalete apa. Kwa kupata kuna ule teacher na kama kuna jiba na kuja na mariza. Kwanza weka shifla na weke koyo sifla. Lukuka ni moto na piga iyo dikla. Penda nge maziwa na penda toya kibla. Dogo ya dogo tutaje ama diva. Dogo ya dogo tukikata masifla. Dogo ya dogo tutaje ama diva. Tanka ya kunye taska itaweta, zingalete apa. Tanka ya kunye taska itaweta, zingalete apa. Kunya whisky mota, kunya vodka uta. Mix na maja mota, mix na soda. Na dai cocktails na pama taska. Kunya dry amota, mix na chesa. Na daya can amona, daya chupa. Kwanza dishi wet fry ama ni choma. Yona kamerunda ukishikisha na gomba. Kwanza kula wet fry ama ni choma. Konyo lo tukate, konyo lo konyo. Kate konyo lo konyo, kate konyo lo konyo, kate konyo konyo lo tu kate konyo lo konyo, kate konyo lo konyo, kate konyo lo konyo, kate konyo konyo lo tu kate konyo lo konyo, kate konyo lo konyo, kate konyo lo konyo, kate konyo lo. Amebeba design na kitanka na kama Johnny Ching atakata ye ni tanka. Wezi kwa sadunda kipati na mapatna, patna ni tanka na pia ye ni tanka. Tanka ya kunye taska itaweta, zingalete apa. Tanka ya kunye taska itaweta, zingalete apa. Kunya whisky mota, kunya vodka uta. Mix na maja mota, mix na soda. Na dai cocktails na pama taska. Kunya dry amota, mix na chesa. Tanka ya kunye taska itaweta, zingalete apa. Tanka ya kunye taska itaweta, zingalete apa. Konyo lo tu kate, konyo lo konyo kate.